so kisimo
inawoya
ah yogu
pasha
Jehovah
inawoya
eh yogu
pasha
alegela kuwe
napongitola ko
tsuzwa niwo Balekela kuwe Jehova ngesikhathi ezinzima Masene buya kubantu bangibone sengihleka Sengitshelile konke endaweni yami yokuthi
indawoya
Kusela kuwe Jehova Uya sengithole wonke amandla
indawoya
Lapho ngiqasha khona kuwe Uya sengithole wonke amandla
Lapho ngithola
Uya sengqoba zonke izinto
Ukungqoba zonke
Bayamangala abantu Kuthi ngikhuluke kanjani Bayamangala abantu Kuthi ngidlule Alegela kuwe Jehova
indawoya
Haba bonke ngihlangabazana nake ndlele Mathola kuwe amandla Mathola kuwe amandla Simakade ngiyanqoba ngegama lakho Ngibika konke kuwe Tshela wena konke Masengibuya sengiphumelele Siningi silinga ndlele Kodwa mangifika ekhaya bese ngikhuqa ngedolo Kilimame sikhamala Bakasha kuwe Jehova
Lapho ngi